Hapa manje sumani tumilako
ukakolewa.
Hapa manje sumani kaniza poko disumani yewa. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche. Late night conversation ni pafoni. Nina pwala la pwanji upuji mukamu manja mwanga slowly. Na ewe la kumozi matezu wezo nikola matezu nezo kutinka. Ine ni masoba voya mkabantu waka nifunsa. Pariwe hapa manja sumani tumilako ukakolewa. Hapa manje sumani kaniza poko disumani yewa. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche.
Girl, every time you dip on mine, this kind of is hard to find. This is a can't focus on my grind. Wish could I go back and hit rewind. Chiche teke lo changa chonse na chikwande changa chonse chile pali iwe. Susi bacha bimba pempelo ni angati na pempele la pali iwe. Story easy recall, nange na mo deeper. Gave you all of my trust, you play me monga kita. You switched up on me, ala kwenda na paripa. You took away the sunshine, ala kwenda na papita.
Hapa manje sumani tumilako, ukakolewa. Hapa manje sumani kaniza poko disumani yewa. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche. I'm dying every time nikaga nida kutivina sila soche.
Who made it?
Uptown on a track.
You said you see me?
Zwap.com.